for the glory of the Almighty.
Download it from ilovezedmusic.com.
We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
New way.
Survivor, ala bofia bongo bongo ni magaiva. Kala ifikanti baka mini na saliva. Tabaishi watifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mujila ya wachise. Sininga wale vena baba fe muduze. Tabachala shapo ikavas minga duve. Wasetinga na buffet, I just want to say.
Ni mwebo mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you they still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea, the sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu hadi shupake. Mulenjele langa naraba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwampita mwele sata munsha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri la gitwe. Mwewa nchingiri la nimpe. Mwewa mbakiri la nimwe. Mwele sana totela, na totela. Nimwewo.
Nimwewo.
Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubukisha bashie manga tuwaba strandedi. Batilekeni nebunda ndeko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide shila bako nebo. Nimwe mwampane talantari anyimbo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Thank you.